qaban layd kuma ilaawinee farrintayda adigu arkaa igood kaysaay aniguna laynkaagibaan ku agwareegay
oraniyo jawaabtaadibaan aad u sugayay
haddad kulka iga qaban layd kuma ilaawinee farrintayda adigu arkaa igood kaysaay
Why? Barugo ifran ku jecelahay